Uni ujumbe kutoka kwa Dr. Gladys. Everywhere you go, like MTN, Jalur, tatizo iko, wabed kuchira, lembe bino mane kado, guys on the beat.
Tukule na hivyo,
namuna hivyo,
namuna hivyo,
kumulia na hivyo mama,
hida na kuja, anapita,
wacham kumeni,
kumeni, nyaswa swa,
wachir kumeni baba,
lembe bino mane kado.
Bado mambo mingi,
mama we,
mama we.
Bado mambo mbaya mama,
tukumulie.
Bado mambo mingi,
baba we,
baba we.
Bado mambo mbaya baba,
tukumulie.
Hata kama nakula maragwe, mama kumulia. Hata kama natumia chai bila sukari, kumulia. Hata kama nakula mboga nyausi, vumulia. Hata kama nakimiza boda boda basili, vumulia. Hizi mambo takwisa, hizo mambo za dunia watakwisa. Jalur kadong nangi chamungurde mama undipa. Lembe bino kadu, lembe bino chido, kudipar mama. Kadong nang juangu yei peri kudidye, lembe bino kadu mama. Kadong nang ichamu muziri kudidye, lembe bino kadu baba.
Tukule na hivyo,
namuna hivyo,
namuna hivyo,
kumulia na hivyo mama.
Hida na kuja, anapita,
wacham kumeni,
kumeni,
nyaswa swa,
wachir kumeni baba.
Lembe bino, anekado.
Bado mambo mingi,
rafiki zangu za Kongo.
Bado mambo mbaya mama,
rafiki zangu wa Uganda.
Bado mambo mingi,
rafiki zangu za Kenya.
Bado mambo mbaya baba,
hata wanduku za Tanzania.
Oh mama, baba kudidia ntoba, lembi ngambiru kumeni, wajo wangu yeju nyoto. Mungu riaba, sukwoti ye. Adong nanjuti moleme marukani, asupuri wabikuwa wimomba. Mama, lembe loke Uganda loke. Ah, lock style mwa, karungu lembe bichai.
Tukule na hivyo,
namuna hivyo,
namuna hivyo,
kumulia na hivyo mama.
Hida na kuja, anapita,
wacham kumeni,
kumeni,
nyaswa swa,
wachir kumeni baba.
Lembe bino, anekado.
Bado mambo mingi,
Moses Kwanwamu.
Bado mambo mbaya mama,
Julius, Julius, Julius.
Bado mambo mingi,
kumba kaibo, we could do it.
Bado mambo mbaya baba,
call waraja inke.
Bado mambo mingi,
kaboni yikuda winja.
Bado mambo mbaya mama,
onji ronji ronji ronji.
Bado mambo mingi,
okani upori winja.
Bado mambo mbaya baba,
nen evra inde winja.
Bado mambo mingi,
longe yekida winja.
Bado mambo mbaya baba,
hera juko kwan pachu winji.
Bado mambo mingi, bado mambo mbaya baba.
Black dollar thunder, who jab bless no man cause.